Ehi, kwa to ma wuro machalo kama munyalo nego yawa.
Kore kinege mana nono nono maonge gimotimo to koka jitu biro matho jite. Ato joga.
Mama ne go yonduru, wategi waturi be.